Tell him Caesar.
Anton in the chat.
Caesar. Khosi ngicela ungisize ngqobe zonke izitha zami. Khosi ngicela ungisize khanye zonke indlela zami. Khosi ngicela ungisize nje ubusise uphanda wami. Khosi mwenze njalo mina senye ngibonga njalo. Bonga njalo nakhona njalo babe ngibonga njalo. Bonga njalo khosi njalo mina babe ngibonga njalo. Khosi njalo bonga njalo babe ngibonga njalo. Khosi babe bonga babe mina senye ngibonga njalo. Shabisa zonke izitha zami buka mazakha. Babethi kubelile ngami buka manyashaka. Sometimes I look in the mirror and see it going now. Ngiyazi bangabaza kodwa leya ngindaba yami. Lela budoko lwami, leya ngindaba yami. Ngiyazi bakhuluma uma behlangene ngegama lami. Funza namaqatha amayimaye ngegama lami. Lase ohlangana khona ushayela ekhasini bafana bami. Ubanya ngibona ngikhuze, dala ngikhuza ngikhuze. Ngcono ngibiza ukuba ngoba uyena ukhuza. Mhlambe yena nzomuntu ngoba mina nginihlonipha. Kanti angazi ukuthi mina ingozi, kanti angazi ukuthi mina inkinga. I all over town ngequbu, abazi lutho ngequbu. Here all over town but in you, abazi lutho ngenyu. Here all over town but ukuthons, abazi lutho but hitting leaks. Seba kuzondela loko nako. If ngiyashayela nayo inkomo. Thank you, mfune dodo. Qala livule ingubo ngena ifstenyolela thodo. Shayela nayo inkomo. Thank you, mfune dodo. Ngcono ukushaya ngebhano emfowethu ejele cha, I'm sorry.
Yeah, mabulala became a topic in the streets, mam discussa. Niggas bayazi makibeli bithi kuvalwa ngehlahla. Mpumelelo was inevitable, angisebenzi ngenhlanhla. When I pull up, they open the doors. If Zion was valid, it's rapper. Mabulala wakwata. Rappers are kwachi, sazo qilaza. Flow in no laga. Mad in a cup, ngathi ngizobhajwa. I'm never ducking. Bashutha ama shorts, isoze ngakwaxa. Mabulala fly, then a swandi. Rappers like mina, balusa matata. Yeah, flow colder than your feet. Angiphathi umqalo, ufana neswathwa. I'm posted somewhere in the hills, anti ikhankasa. Mphethula siqhasha. Nigga try to ride the wave, avele wamezwa, qeda waphasha. Lofaka ugijima kakhulu, ivale mfana, ngoba izosiqhatha. Bambelela sajika ke manje. Ngisemadlelana kuhlaza, smoking on cheese, ngishayela iganja. Umabulala beshilo ngempela, inika selinuka ingadi. Niggas is trying to look at a free show, ngempela ngilibhadi. Shoe my show, kudala, shwi, bese ngimpuza ngespoon. Laqasha, drip kakhulu, lo mfana, kana mahloni. Udali wakho ngimugoqa avume, naye ngimphendula ikona. Niggas is saying they blind, shuzile kepi ngempela. Ikule Phoenix ngejahomandiya ne-oledi lalingaboni. Mama your son is rising, tshela izitho zilibambe ngashoni. Now young nigga shine, ngesikole nesicathulo ngangingasiboni. Ukeqa magula le nigga snitch, ngizoma ufundisa isifundo like Costa teach. I've been on fire, ngisasonta ekuphakameni, I was still a kid. Uxabana uxabana uxulu uye mekufika thina, we up in the mix. Ulaqashwa ihlaba isikhokhosini njalo uma idedela isiqinsi. Cela ngiphanda njengopho, cela inkosi ngisize.
Khosi ngicela ungisize ngqobe zonke izitha zami. Khosi ngicela ungisize khanye zonke indlela zami. Khosi ngicela ungisize nje ubusise uphanda wami. Khosi mwenze njalo mina senye ngibonga njalo. Bonga njalo nakhona njalo babe ngibonga njalo. Bonga njalo khosi njalo mina babe ngibonga njalo. Khosi njalo bonga njalo babe mina ngibonga njalo. Khosi babe bonga babe mina senye ngibonga njalo. I'm gonna take a little bit of my